najimsafi.com.
Aliwaza lo mjinga ndo litamtokea, ila mimema ninajiombea. Kipindi changu johai, mimi na wangu mai, tudum na tuzid kufankiwa. Juzi jana na leo kesho pia, ninavyo kupenda sishku kwambia. Utam zaidi asali, hauni kinai, mapungufu binadamu kufumilia. Sare sare, wanaruka ndege ufaina na uangani, na iwe mila uwe moto za duniani. Amore, amore, nakupa kuni, chochea moto washa, hata usiogope, wakitu siwa kikara. Wendo yangu dawa, 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 kinipa mwili unanikazawa, moyoni mwangu meisha nizaga, takuganda chawa, chawa, tundisawa. Wendo yangu dawa, 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 kinipa mwili unanikazawa, Shanizaga, Nakuganda chawa chawa, twende sawa, twende sawa, twende sawa, wendo yangu dawa, unanipa power, unanipa power, twende sawa, wendo yangu dawa. Kidogo chetu mimi nawe maibu, kikubwa nimeridhika na wewe tu. Kila siku kwetu ni sikuku, na naenjoy ukinishika kwa uku. Nalinda thamani ya upendo, sababu mimi mjawa na wivu. Hata siataki magendo, dhara usije nijenge maumivu. Sare sare, wanaruka ndege wafana na angani, na iwe mina wewe, dara changa moto za bukiani. Amore, amore, nakupa kuni, chochea moto washa, hata usiogope, wakitu sima kibaya. Wendo yangu dawa, 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 kinipa mwili unanikaza, moyoni mwangu meisha nizaga, takuganda chawa, chawa, tunisawa. Wendo yangu dawa, 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 kinipa mwili unanikaza, moyoni mwangu meisha nizaga, takuganda chawa, chawa, tunisawa, tunisawa, tunisawa. Wendo yangu dawa, unanipa power,
pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.